Okay. Skele um. House of Prussia.
International. Wakata jendeki magobi kalifa. Koda kritikali zaza. Wakata personali. Bangu wa retungali. Mika mani ni koya imagikali. Kutaka physically, psychologically. Kuna medikali. Nakadizadara. Oya mujika ba.
Let's get it.